baba saskia. Ratiba yangu inanzia napo amkia. Naona toto shasinzia. Ah, peace ni kibao. Kudrop to location wana kutimbia. Wabi Google Lee check brother. I pull up with my gang gang. Napita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela awezi maliza. Ba mada yep. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi tumesha force force. Slow time ya kubo kidingi na bila mtonyo hovimbi wejifungie kibidi. Tupisi utazila kwa macho kiwa broke udindi.
So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Na bro join the blunt kabla ya kula. Na short valet grand kuzim late mamedula. Michongo inaenda vula. Swag ni kemula. Louis V cap, Louis V kaptula. Sina ratiba kwani ratiba inasema nini? These boots dafanya matus na mapini. Na hizi kush akilini niki switch ya wazimi. Wazush kuwa wini na bidi ni push Lamborghini. Wauni tunafanya watoto na ruka fence. Wambia linzi wenu hawawezi kundefense. Niko tila lila VIP KMP.
Sona shanga mpaka leo bado na share vikin.
What? So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Kwa madiba meta mchongo tukonyeshi mshari mpaka mida. Habari mko wapi mara mnatoka sangapi? Maswari kafisa mida. Siyo na cheki maniga wamepoa kama wanajesha shaji seti. Wana na shambulia na wana kaba full becky. Hailo tambi foolish kwa mpopote kambi bro. Ngoma igandi chombo isandi mpaka majogo. Oh no ratiba za kifo. Anzia mbezi kazi ya sinza zima kari yako. Chaka tuchaka na chombo bada ya waka. Ndo kwanza tungi na starter. Bebe tuisha kamata. Kwa ratiba tunatimba tu faster.
So anangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Tembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Hatuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Hatuna ratiba. Toa ratiba.
I'm in a building introducing myself.
Hatuna ratiba.
Badge, badge.
Toa ratiba.
Hatuna
ratiba.
Rapture.
Toa ratiba.
Mwakile wana kwa matiba.
Hatuna ratiba.
Mwakile wana kwa matiba.